Yeah, yeah. Josh Fields in another.
Yeah, like Prince.
Sango mwala gwena risalota Okufowe danga te wamu kwatako Te wamu gambako Baby girl Chana cha mama Kwefu nyono wayo change Landa na yachimani Titelea mwekana Telea msobola She's my baby mother Chana cha mama Chana cha mama Afunyeze chana cha mama Champo nyataka Kati mfimba nange watata Chana cha mama, afunyeze chana cha mama Champo nyataka, kati mfimba nange watata
Wine that booty, akakaka nyana nge menta money Kapita honey, anti kana kamami Siri kalunya anti, she's my baby Yeah, baby sembe langulie Kali molue chisheshe Atiteka lia mchere Alali, kampo nyabari fake They wind her back like Madi Makendo manali na dede I like the way she call me papi Ate turi bakambe like sobi She never like them ever in the closet My baby mother when I'm with her we are the top 10 Take me radio like a sounds of a trumpet Top shut up baby mother she de kill them
Chana cha mama Afunyeze chana cha mama Champo nyataka Kati mfimba nange watata Chana cha mama, afunyeze chana cha mama Champo nyataka, kati mfimba nange watata Eyo makuwe joita, mbalawa wakufata collision Mubusonda weto mela mission Bagala kukufuna ata yendi, wakuleke wa hodia
Chine chidi shua, temfunye gwe tufuse peya Katulie kadina, bobu na onga mkuita dia Tukue bibibia Botumala nkufuge mabima Kwa gani vya dala Baby girl
Chana cha mama Afunyeze chana cha mama Champo nyataka Kati mfimba nange watata